All right, coming up next, let's hear some music from a guy we haven't played too much of on this program. Singer by the name of Bacolé. We're going to hear something from an album of his called Amoro, and it features Pamelo Munca and Cantan Iboma on this as well. And rhythm guitar is by Lubadico Porthas, and solo guitar by Rigo Star, saxes by Jimmy Sax at Priso. So there's a lot of good people on here. Here's a song off of this album called Malonet.
Zambe. O salabato ndenge niniye. Vamos juju motema makasi lokola motema yankoi. Na komitu na kanga moko na se motema nangai. Ndenge nini moto mobimba motema makasi boye. Balovela kaye ayoka kateho. Moto makasi lokola moto ya libanga. Oh, bandeko. Kangamo kona sia motema nangai. Ndenga nini moto mobimba motema makasi boye. Balovela kaye ayoka kateho. Moto makasi lokola moto ya libanga. Oh, bandeko. Papito. Bacolé. Ringo Starr. Ah.
Moya ka demande. Pourquoi t'es malolé. Moya ka pose question.
Nakoyemba pena mileliye. Papa nanga beta patenge na tango bawendo. Mama nanga bina polo kana tango bawendo. Nga mwana pe tika pena landa nzela. Pablo balobi nanga nga moto pamba. Nakoyemba pena mileliye. Zote ya mwana mote komi ya kosambusa. Bayo kilinga motema lukunya. Baninga nanga pupesa nga mkukuchwa.
Moya ka demande, ukwate malone. Moya ka pose question, ukwate expo. Oh, le monde est méchant. Oh, le monde est grand.
Baby, ya maita basali mikitao Mwa ya mokelo kula yo, saila Oboti oe bakata ya likambole kinangai
Yeye saila, amama Saila o saila le kinangai Sonyo saila, amama
Maita basali likitao Mwana mokelo kula yo
Song Omba from the Cuatro Etoiles, the Four Stars, featuring Diboma Mwandiro. On that one, that actually came off of a CD called Diboma Greatest Hits Volume 1 on the King Jimmy Enterprises label, CD made in the USA. Before that, Dizzy Menjeku from an older LP on the Abidjan label editions Papa Disco. The name of the album was Maitre Dizzy Menjeku. Great guitar player, by the way. That's the name of the title cut where that was Sila. And before that, Bakule from the LP Amuro. We heard the song called Malonet. You'll find plenty of programs, events, and activities at Virginia State Parks. Virginia's 34 parks have thousands of campsites, hundreds of cabins, and more than 500 miles of trails and convenient access to Virginia's major waterways. They offer beaches, picnic shelters, family lodges, meeting facilities, festivals, concerts, nature programs, cultural happenings. The list goes on and on. From Cumberland Gap to the Atlantic Ocean, there's something for everyone. To see a complete listing of Virginia State Parks and learn what each has to offer, visit www.dcr.virginia.gov/stateparks, little underliney thing. Whatever. www.dcr.virginia.gov/stateparks, little underliney thing. Never mind. Call me here if you want that address. I'll give it to you sometime. All right. We've heard a lot of stuff about Papa Wemba's birthday being yesterday. He was 65 yesterday. So let's play some Papa Wemba. Let's hear something from a double album, a Japanese album called Papa Wemba e Vive la Musica. Here is Mukaji Wanyi.
Yeah. Camila Mumolokai. Eu aqui pra que sou muito miau, um ano semenado, jamajá, 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 mamu ano semenado, jamajá, 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 mamu ano semenado, jamajá, jamajá, jamajá.
Chamukaji Undinende Dijinga.
Papa Kinwa Ningo Mamwanza Ngamwana Bino Matea Bopesa Kanga na Bomwana Yango na Kolanda. Vanité de vanité, mais tout est vanité.
Na kole la peine, koka mwa unenge monyo koli na pomona u. Bozo baya mokilie, asumwele kie ye bapangyo. Mwana sokyo kokola, ite ya koto sa bakulutu. Bakulutu penenge moko, mobunga te respesa li reciproke. Bote mezinga minamawa, po mabanzwe leke linga. Nanya kosa kola si mayaliwa. Toi qui es dégué à Dieu. Au banda, bon, moi, na papa, na maman, ba polisanga, na mate, a bolingo. Ba yebisa, kanga, didi, ki noa, ni rien, na sœur de courir. Ata yo, weli, na mbamo. Moki, li vanité, de vanité. Et ta poli, li yangou, mana, e balé. Les a oubendenga, mon corps. Yangou, ba mela, kabato.
Banda bo mwana papa na mama o bango bedi kanga koluka kozela ya moninga to yandeko wana ezali ya moselu kosenga to kopese silisa ka jamais posa ya moto ata yo zwi moke yebaka kako batelan bazwa ya mingi ba mipesa na mbiance masanga pe basi basi basuka lelo na masulu asalaka bato ya mosolo ye
umanyoso ya mzete. Et la camoufle mon côté,
hein? La comme un mec, mon kili n'a pas goûté, dit qu'il n'y a ni yébisa bambou. Oye
bako tambola na ikenge ebusi malamu na mokili bandi makamoto setango azali na mbongi yo moto ya kokelela o nani akotala yo ata misu
le 12 bal na seba Solange Camara
zambe apimela moto mokata omomengo awana se yo moko luka na matoki na yo pozwa eritage ya nzambe o yango ezanga kondisyon kasi oyo ya kaisala kondisyon moye ikelele
na koko kate pire binda
nokolandu salu la forêt mokolomvu la ebetaka babwaki la kailanga maite Gisèle Massitu New Paradis mais toujours de bonne manière hein? Isabelle Zaza Mouchia
réalité ya mokili moto soki azwi mbongoye enazela ya kisie souvent kobosa na tanzambeo
Tango ye balukaka kimizela losambo Zambe papo ya kamotote
Yende misericordio
Gisongo, l'empereur
Realite ya mokili didi moto soki ya komela Eliboso ya papo ya masanga Suva kobosa na kanzambe Kasi sopi azwibo kono Priere pa ya demilese
Zambe papo ya kamotote
Ile misericordio Realité ya mokili moto soki akola na vie ya bien Un jour soki azangi souvent popo mabisenga senga Kaninga na banzela melisaka Kaka bango bako seka ye
Basusu pe batola ye Kala ye kuna abetela
JDK décor Kongo ya sika
Yango na koma koka mwaka mwana nga mokili ye Yati fon pepe mokolo na kopupa Oya kako changa draya mpemba Mwe azalaka na munguna te
Robert Basende Le chansard
Yango na koma koka mwaka mwa Vrema mokili Masamba kinwa ni mokolo na kokufa Oya kako chata fololo na lili tananga Mwe azalaka nene mite
Swazi la Firenze
Malembe tukwe lila
Nalembi mama o sekele yango mbaki endimi baby yango tango na tuna kiyo wangani oebi mama koiba sokele kindelo
suka nango zwa miolo ba kimona kache.
Mwana kache.
Omona nga yomana yo mama.
Yomana yo.
Suka shiri na yo.
Shiri na yo.
Suka imo. Mwana kartye, na loba ki se normal. Kozala na ba mpeti a kartye. Mote manange bongita. Sekeli kamweza li. Nandi maki na nga inteo. Nzo kampe a salo. Kosinga mwana kartye na yo.
Mwana kartye.
O loba ki le ki a confiance.
Le ki a confiance.
Zo ka sheri na yo.
Sheri na yo.
Zo ka imo. Mwana kartye, na loba ki se normal. Kozala na ba mpeti a kartye. Mote manange bongita. Sekeli kamweza li. Nandi maki na nga iteo. Nzo kampe a solo. Kosinga mwana kartye na yo.
Mwana kartye.
Loba ki le ki a confiance.
Le ki a confiance.
Zo ka sheri na yo.
Sheri na yo.
Nzo ka imo nga li yo. Nalembi mama o, sekele yango mbaki hendimi Baebi yango, tango na tunaki o wangani Oebi mama he, koiba sokiele kindelo Suka nango zonyo, loba kimona kate
Mwana kate
Omona nga yumana yo mama
Yumana yo
Suka sheri na yo
Sheri na yo
Suka imo nga liya Mwana kartye, na loba ki se normal Kozala na ba mpeti a kartye Mote manange bongita Sekeli kamweza li Nandi maki na nga ito Nzo kampe a solo Kosinga mwana kartye na yo
Mwana kartye
Loba ki le ki a confiance
Le ki a confiance
Zo ka sheri na yo
Sheri na yo
Zo ka imo nga li
Atacó el cerro. Atacó el cerro. Atacó el cerro. Defenders Live, making the political tangible and the activism viable. This is Anna Edwards, your host for Defenders Live, Mondays at noon on WRIR, 97.3 low power FM radio, and live streamed at WRIR.org. Join us as the struggle is creative and we want you to keep it up.
And you're listening to Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM. My name is Dowdy. I'm here with you every other Sunday from 3 to 5 p.m. Look for Greybeard and the Other Black Music in this time slot next week. And Greybeard will be joining me in about 10 minutes for the Motherland Influence, 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds. That last track was from Claudie from the LP Commande Sans Problèmes. You may recognize that name. That's the title cut from the album, but that song was also on the album of the movie that Papa Wemba made. What was his name? I can't remember right now. I'll get back to it once my gray hair stops growing in and turning my brain into a shower clog. Before that, we heard from Papa Wemba from the CD Sempre San Star, Bacala di Cuba. We heard the song called Vanité de Vanités. And before that, Papa Wemba and Viva la Musica from an LP simply called Papa Wemba e Viva la Musica. We heard the song called Mukaji Wanyi. Those two go out to him because of his 65th birthday yesterday. All right. Let's see. Let's play something new again. Let's play something from Fayatesa's new CD, Désolé. Let's hear the title cut. Here we go.
Dialogue na libalande lenge bolingo f
We're going to end up with some Jean Goubald from his CD Bomba Anatomique. We're going to hear Musique Ebura on a little bit different note. Enjoy. See you again in 2 weeks. Thanks for listening.
Bananas.